Yunebu, ekitongole kyebigezo mu ggwanga lino ekya Yunebu okusako ne minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo bafulumya ebyava mu bigezo by'abayizi abatuula ekibiina ky'omusanvu omwaka oguwedde olunaku olwaleero. Henry Musibira, Director wa Kolo Junior School agamba nti nno bakakafu abaana baabwe bagenda kuyita bulungi nnyo kubanga babateekateeka bulungi nnyo era yeebazizza abazadde, abasomesa okusako n'abayizi na buli omu alina kye yakola okulaba nti abayizi baatuula ebigezo byabwe omwaka oguwedde.
Amannya gange nze Henry Musibira, Director wa Kolo Junior School, bannange twozaayiza abaana baffe bonna olw'okukola obulungi kero i mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaana baakoze bulungi nnyo, bayitidde mu first grade bonna. Tubeebaza abaana baffe olw'okuteekamu ennyo amaanyi. Twebaza abazadde abatuwagidde ebbanga lyonna era tubasaba mweyongere okutuwagira. Kololo Junior School wano Kayunga Wapso, tugenda maaso n'okuwandiika abaana.